kukhuliswe abazali bakhe abanemali. Ukhule kahle mngani. Kukhuliswe abazali bakhe abanemali. Phela wena ukhule kahle mngani. Kukhuliswe abazali bakhe abaphethe imali. Kufanele ukhulume kanje. Uthengeke wena wenze lo msebenzi usetshenzwa yimi. Kufanele ukhulume kanje. Uthengeke wena wenze lo msebenzi usetshenzwa yimi. Kufanele wazi ukodwa mine ekhaya ngingumama ngingubaba. Babheke mina kufanele uwazi ukodwa bo. Mine ekhaya ngingumama ngingubaba. Babheke mina ukhule kahle mngani. Ukhuliswe abazali bakhe abanemali.
Now.